yande joni mi tari min tawi sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle amon suman amadou jangonta habaruji din enda an ko e kibaruji din hawrinde nay berde wattede hitande fuddubi labi didi hakkude leydi Niger kanyu e leydi Amerika wadama jojjinama nonni fawar jondu kondani himbe wobbe du kondani yeyi falweke lawol hono fa hande wobbe tawabe le commune mo anzur won ko dum wadi region mo telebir on nana hedi won ko falago lawol gol wadi yewtere ɓen pinno studio kalango hanen dara filla hono saɗorma ko duroɓe gonno keɓa e nder département mo Dakor Rami e département mo Bermo région mo mara dido filla yaada yarnoyde dabbaji muɗum en kori jam woni e moɗon warne ni yerno mbirnomi o hawrinde latinde konna ni waɗetede laabi ɗiɗi ley hitande fuu hakkude leydi meɗen Niger kañum e leydi Amerika hawrinde ena waɗama keña jeɗɗi lewru novembre ɗum du konna gam batte sembinɗinde ballaga kulleɗe men ɗe e nardal habaruji ɗi enan fanan en hawrinde waɗi
nder sigila durwo leyɗe tawaɗe nder fedde SJI fedde durwoore gam tabbintinol hakkillo fukkigo e denaku leyɗe ɗo nder leydi Niger fedde de diidi laabi tati mawɗi gom ɗi sogeji leydi Niger e sogeji walliroɓe ɗi gom ƴuuɗi leydi Amerikani durwo cinga nder laabi tati ɗinino tawa laawol singude sigila lobbo sanne gom sigila kawjotoɗo filla denaku himɓe nden ɗum ƴeewo no waɗe ko are gollirteɗe maɓɓe laato go'o sogeji leyɗe ɗiɗi ɗeedu tawe nder durwo gono pamonodira ko watta hakkillo fukkigo duumi leydi Niger laawol tataɓol gol woni moƴƴinde sigila leyɗe ɗiɗi ɗe har laabi kokkol habaruji e denol himɓe illa lewru octobre hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi wakkati sigila o laabi mum singa leydi Niger Ghana Mali Kenya Nigeria e Tunisie goni leyɗe Afrique aranɗe naɗɗe fedde de deydey no laabi démocratie kaaliri ɗum
nanni wontiri an yerno mbirnomi on ni moota laati kana yaara himɓe yoɓe jahangal kaye won ko fala nani ko motoka du fala fala kana ndere commune mo anzuru région mo tilabbere wonko tawa ɗum du konnani himɓe no laatiɓe andaka moy en noon joguiɓe kaɓoɗo ka e wonko fali hono moota ka e ndan e nder majjum waddiɓe mbi himɓe ɗon jaati barmi e muɗum ɓen ɗon yarama du konnani hono fande loctoror tawan to endan to ete gadabo toon du konnan wonkoɓe gonɓe cawro caggal majjum du konnani honno tawa du konnani himɓe gendarmairie kayendu nelama yaa dara nokkude illu hanke nde wakkati mo falagol ngol wanno yerno habaruji ɗi cakkitori yettimin ɗo seni kam woni fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto sigila cuɓaki e nder leydi ndi endan kandu konde nen andi joƴƴinama tati lewru novembre ko ƴaɓɓi ɗum ko joƴƴinadu konde nen andi seni o enna seni laati ɗo goɗɗo sabbugo sanne gam wona hono wakkatel gotel tawon ko joƴƴinara Mohamed Bazoum ministre kawjiɗo filla hono nder redi leydi men Niger kañum won ko yi ardo wi hono battu joƴƴinono majjum tawamadu konno himɓe sappo e taton tawa e seni o enda wakkati mo kalten o ñimɓe parti ɗi gala e laamu no hanno hokka inɗe himɓe taton kano wonɓe kokkay koɓe kokkay joni wakkati mo kalten o ni eɗen mbawi hono fa nden keɓen pantaneɗen yala noyi seni o wawi gollirde yaade yesso e noyi wawi indirede bandi min fa hande mbiteɗo Gongu Mouhamad ɗan tanni yewtidi e neɗɗo goto joguiɗo andal do filla ƴoñal politique mbiteɗo Soule Hadji nani ko haalanimo
fedde leydi mawne singade nder rafi potal fedde singirade sembe sembe fedde leydi mawne hawjine cuɓaki gaɗeteki nder leydi meɗen de wawa waɗi gollal ngal himɓe fuu cifoto gam golle mayre alal misali waddan foɗu foɗu mawɗo caka himɓe politique leydi haɓo e hakkillo ummingo denne himɓe bawa jaɓi ko cuɓaki gaɗoyteki ki no waɗiroyte gonga e gonga geddi e foɗu foɗu fudu watta nder makki hano no himɓe giɗiri
nanni wontirto enɗa arlit hono fande fedde loctoroɓe no enɗa ƴuɓetode agadés laatiɓe ka e gonno jahano gam batte ƴeewa noyi cellal sukaɓe wontiri jaari ndene jahangal ton enna do filla ko darto ñaw etengu polio ko warto koyeɗe sukaɓe ɗum ena fa bongiɗa ɗum waddini ko fawar jondu konnan duuɓe ƴeewtina sukaɓe ɓe yottaki duuɓi sappo e joyi ka e wonno ndaare yala ñamgu tawaka e muɗum nani mbiyeteɗo docteur aimé laatiɗo kam woni docteur kawjiɗo sa ruusi jawtugol himɓe to enna agadés ko haalni bandi min Ousmana Oumarou
c'est dans le cadre de l'éradication d'une maladie.
Dun tawa kenana le lawol moytude nyaaw nango sukabe famarbe ngu nyaawdu fa suka yotto du bi sappo e joy no nanga dum deni ngu nyaaw nangi suka fu no lardi nan dun non komi ngon miden kisinira sukabe ngu nyaaw ni woni tugal ngal min gatta der lokoto roje ngal amma du no wodi nyalande de min ittanta gam wadude tugal ngal de komi ndomri hande ni woni gam fedde lede duni hawjine cellal himbe ne sigilake do yaade dubu jinaay didi e sappo e jeetati tawe nyaaw polio ngol moytama le duniya kanon min kidana na min jeewa to amin do argades e arlete sako ngu nyaaw hanti kwata tawe min tawama le sigila mo dubu jinaay didi e sappo e jeetati am gangeni wi'ama nyaaw ngu moytama ko benen gondi e nimbe wondube mudum fu mursare mawde no min ngattatake le sigila on kasi
assister.
Non, on tire tellement zender du, on a hauri le pantinol go et andinol go, on va amayad et reo benogayo, sapu yube région mo zender, njoyen yube région mo maradi, njoyen yube région mo difa, bereo bedukon na haura kanani fa jangine andine, heba keba sembe e bao de dofile kondarto golal wun yutu gol, on a nyam rij, ndukon na wana e dofile sigila, on a batu maut nga tero kolul ko ete safam ko reo benga to kulimu nga da kola, kolati dukon na futana noga ena leur novembre ngon indenu ya timotet leur décembre, dan ander galure nyemey, isaka gama che kawon dekter kaw jiri fila kondarto, ko yarto haurindeji yeso, haurindeji latidu wada gole ngenye gole jude, nan minister haw jiri fila gole ngenye kanyo yilar andal duniaru, nan ko ahani aliketi du fila oto batu.
Le renforcement de la productivité des femmes artisanes.
Beru de sembe rewbe gollobe golle jungu nyenyinde gollal mabbe misali golle mu inde nyamdu to rewbe be tawete beru de sembe lumaku mabbe dum woni kulle arane e safem lumo kollol golle rewbe leydi Niger ardini lumo kollol goldu no lumo mango durwango wallira rewbe be der burna mabbe der lumo goni no wodi taykaki golleji rewbe gade teki no wodi du ko rewbe burbe nyenyal ben kokketi mido milo ko rewbe andanobe ben durwango watta e kebi barjariji di
ke remporte les maires prix dans ces filières agroalimentaires.
Gouverneur région Momaradi ala yabinga ngon ko yetoete mayayi dun ko na gambata yaade fuddude golleji gado lawo laddiol hakkune mayayi kanyotoete unwala nene ne kay dona kilo 14 kan won ko yida fa fondete projet ngon durwando fila ko ndarto hono semmin dingol ndenaagu kanyo e fa hande do har fila nyamri kanyo ko watti ciede gambata golla ngal wade wadi ko faande wakkati ko gollangal fuddani Zakari Umar kan gouverneur mo maradi o haali hono ni
le projet Pemersa MTZ
durwan ko watti himbe leedi tawa maradi e zender rafika yoro nyamdu tampinay dum en kan projet o durwan ko watta remobe leede de kebi nyamri ke yorni fa yotto himbe projet o der sigilam no tawda laabi nyibol leedi mawdi do der leedi maradi misali hande alle e sigila projet o en kawri do gam firtude golle gado lawol bodewul mayayi inowa milioji emre e laso tati e sappo e ko deki wona no watte der golle de lawol bodewul gol de golle mun timmi walliran har adol nyamri e yaha warta himbe gol sembin ina lumaku der chakantaraje dendu denne demobe ben keban barke gollal mu
l'accès des agriculteurs au marché
non wantri minister kawjira fil kondarto no kuje kany e fa hande jeetugol mudum biyetedo wazir mamman kandu yari jahangal ton endan tawa kenyande endan woni ko tawa ton non do yow yoy non endan ne won golleji gono gade do filo ko darti no kuje latide kadi won ko won sigilo fa jabbito batto mawdo gatteto enda sappo jere lewru desembre dubina de sappo e jeddi dum wadini ko yow yewoy no kuje do kon nan ni o hebi ko haaldo filo ko yiyi ton endan sewe ketno non wazir mamman wakati mo jewno no kuide bandima Abdullah Awsu ko hoji hala kanel dimi.
Nous avons visité tous les chantiers.
Min yewoy no kuje fu gonade no nyibede. Min tayka ko min dari min bi du jam en company ji dimbe ngada golleje mabbe no wodire. Gander mabbe wadi no hojam be min adiji min gari ne min dari sako adiji de be koje din njottake. Ginanda mi wari min dari no kure to batu on watte. Mi tawi ko hunde jaman no ko wawi hojitede duno. Jon company on medino wadde no iri majjun to enda maradi. Denne kulal fu woni min gala le gadol ko dodo. Amma jondo kai mi huli gan ko jama o wi kulle gere ngardai be bi min idi ngoni e do lawol warde illumi warti nyamene mi noddamo to biro kawjido jewtinaki golle on fa holla min ko handi ko tawe golle de njari hano eto gon no njarira
comme les autres chantiers.
Non nar filo fijoji pirto balidu kondani durwobe be departement mo kanche hanu be yaddo inde departement on enda tong enda fawar joni har filo subagol druwa dun enda be cibe ken druwa mabbe noga yo tong enda han mata me won ko dun wada du konda han ele ase jabbi do won ko be timmini golla ngal nene ne kay du konda ni region mo zender kany won ko be jehonto tong enda wada cibaaki mun to wete yekwa to enda magariya cagal majundu fawar joni ko ele nyalade ngar yon ko dun watte dum wadi ko min jey min jewde be teddo faware jondu kono sule habibu latido kany woni hon docteur kawjir sarusi fillas sukabe ummatore fijoji pirto balli nan ko haali bande min habu sarki sale
cette année nous avons
itane kane min kabe sukabe woppunobe departement mum ko warti jon o min cuba kinana sukabe jokolbe laso tawi dum min kandana na subade sappo e jeegom sappo durwobe e jeegom lontobe ndeni min kabe subade sukabe jokolbe noga e durwobe fuga heba to be jaabe durwa nokku gonno min ji iriko laminu may dabba ko dili tay wakati mun sambe makko wardai agades kanko hebi takubai no wali mi libe ko min chali hoju demono dum wadi ko yeyi agades jondo ni miden godi suka jokolle monde min kinaki funa wadu irko laminu may dabba dum doni on koji irko jigodum hikka im hari sanne lawali langalenga kankodu o wadi ko ta dubi didi matati ko warai durgo hikka matawado nangude itande hikkade deni nodi hunde ko tawe jigo jodo na kamin fa durwa funa min gadudu to ya kasin o hebata kubai wi'e ori wanon
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
jute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi keral jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
na wantiri balde de fu jawdi don no fudda fa jura e der region na mo maradi no kuje to demete denne ne ka dundu kona no tawai do filla sadar maji ko dum wawi wadude sako faande en jew har departement mo bermo ton enda dum du hun no latinde hono dabaydi enda garanga batte alle wakati goddo wodi sadar maji har filla ko darto ndiyam ndiyam dan enda hande de enda lati hun no enda ko wono jaccana jo en jawdi ben enda asa deka alkabus o do goto no enda e gonde hawrinde duro wetende aran departement mo bermo o filla ne ke mohammed mamam bandimi do filla sadar ma on enda se ketno no yewtere mabbe
D'ici, par exemple, janvier, les éleveurs vont redescendre pour
le... Il y a de l'heure janvier, d'Europe, pour un jour de d'abattre, et les gens qui ont fait la durande. Wakati mundu, satorma, on fout, ata, gam, d'abattre, n'a la bouli ton yarton diam, sana, di wurodim. Bouli wurodim, du, nongodi, jama aje. Sainde, bechautin diam, d'anko, d'Europe, ben, don, doma. Umdo, du, notamment, d'Europe, ben, du, di, do, bouli ding, sainde, be, tigiti, bouli ding, be, iti, ta, siri, kopekap, ayar. Wakati kondo durobe nkepe sator maji sane farto bipe urobe ngampe njida durobe njarno tobulini. Ibe jama chede kampe dabaji kompento njarno. Ama dundo fu durobe njita tita la majung kampe nkakepe ni njarno dabaji mwe. Kwa wano watatu nkawani rafi buli kejudi. Atawa le uro mangu bundu uro uoti. Bundu durobe fuwala tope ngarta njarno. Nungwata nwame le du biti li togurti to dabaji di mbitoto. Defa hande umheja gamde ni pulli to dabaji di njarta ngala to durobe kame e tampiri no wakati fukano nimpe urobe lecheto nongondi satorma ndiam sane te enko jile leuru avril yade mem toi wakati mbadu urobe buitiri tuta lma fuche itake late donfu hata pipe urobe no kepa satorma ndiam ndergure maute kwa atama bundu uru no kuje to dumburi tampinde duweni dakoro funangemu yade yanangemu kame sopirde na yorage funangemu nange departement momayayi mayayi du yorongo wuri den ko je mayayi funange mun deni duro be njato bulli din idun woddi sanne beli du wala gandi njoran launo wodi du beli din no beli ufidi nimbe du fuddi no ngatta kali jeje filagu beli din denne idun tidane duro be ben e hebde no kuje to njarnata dabaci mu
difficulté à avoir l'accès
do yawtan nan non deni won ko habaruji me fulful tili seyni yakkedo jam arwa dum ballagam e me hono wi to assalamu alaikum balanti jam wadi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum